eɗen godi yande joni wittori min tawi sappo e joyyi studio kala ngu habaruji e fulfulde nonni hande en subaka o wonno ko pon tataɓo na mbiyen kodorko tataɓo inditiraɗo général Seyni Kounthia maɓɓita ɗum du konnanni yimɓe tawaɓe guddel kañum e fewne maayo kayen du konna heeɓi weltar dow majjum sanne en kala haala jande e dow fiiko darto cuɓaki garowi hoorejo leydi men Niger mo hen e mabɓe fo haalan ɗum e sigili dow fi jande o nanan ɗo ley kabaruji ɗi enna non nar filla cuɓaki fande e sigilaji muɗum hande nde yewtere pinnol haaltana haala kokkol hono ta cartiji mbiyen ɗen nene kay talki cuɓorɗi wallatiɗo talkude mum cuɓordu natal mum wala ɗon nden e saisi wonko watta ɗon en nanan kankoto ko yewti ko yardi o haalni nonni ara habaruji ɗi hande nde enna ni min Soumane Amadou won ko janganta on miɗo hirtina on du kondan jaam jonnon subaka hande o wonno ko fawari joni du kondan ni hono kodorko tataɓo gaɗaɗo ɗo enna dow maayo Niger ɗo en galdi ñamey o yaa o fiirtowa kodorko o du konda inde muɗum won nana no wiye fawari joni général Seyni Kounthia hoorejo leydi Niger Issou Mahamadou kañum wonko ardo e subaka o enna maɓɓitol hono fawari joni oɗo kodorko laati du konda ni golleji mo fuɗɗena illu lewru décembre duminaɗi ɗi e sappo e jeɗɗi ko heeɓi timmi joni ɗum ɗo himɓe leydi Chine kayen goni ko gaddi ballaga mumen gam gaɗol pon o kañum e fawari joni du kondan ni kokkol ceede ko watto millioji capanɗe jeɗɗi e jeenayi dollar ɗum waddi ko fa hande ni himɓe tawaɓe hono ɓaggol maayo ngo enda ɓe beltake sanne bandimi ngo yeeyi yowi woɓɓe tawaɓe to ende fonde maayo nani koɓe kalani ɗum
walla wanna pomo waɗa o yettore Allah minen gorol ngol gi'ata to e nden golni ko pon o waɗa hakkillo amin fukkake min jetti du kaden na fakka himɓe funo fotayi joni neɗɗo tokkirowa fa to e nden to woɗɗi ceede taxi du wara ñamay ɓuytira min jetti fa
lawol to waɗa fu nafan himɓe meɗen getta Allah meɗen getta du gonnati meɗen giɗi ɓe gaɗa kasis dow lawol ngol enna ɗum dugan sukaɓe tokkoɓe
yawta
min nder ɓurna am gaɗol pon o enda walli rankan sanne nder lumako ndenno ni himɓe tokkirtano sanne harɗum sako cooda goɗɗo he amin amma joni himɓe tokkiran keɓan du ko cuuɗi min ɓeydanmin yimɓe gara cinga lumako mumen ɗo laabi kan en pottata min nani du belɗum majjum sanne
non naara fi ko darto faaro joni sigila cuɓaki enda no woni e hoore mum dow hono hoƴude hoore leydi meɗen Niger ko warto ɗo yaade bal tati nonni ɗum waddinto enna gendar ɓe mbi kule ɗe fo kawri gam batte wadde cuɓaki enda hoorejo Seni fedde hawjinde cuɓaki enna mbiteɗo Cheibou Moussa kañum wonko hanni ɗum bandi Moustapha Mamman Sani
ciriyaki sigila gaɗol cuɓakiji ɗi endan no he hoore mum ko ɗuuɗi fuudu timminama balɗe tati ni ko communeji région zender are mumen fuu jarama wala du ko jacci nder majje ɗuɗal communeji ɗin du fuu jaari are ɗen endan kam fuu e adakaji ɗin nder biroji wote to ɗi kana yarede kawjotoɓe biroji wote ɗin endan du ɓe fuu ɓe gaɗanama ekkintinoje fa ekkintinol gol endan gaɗol mum gassi min gi'i nder nokkuje gon no woodi partiji giɗuɗi battita himɓe mumen tawaɓe nder comité Seni amma minen komin giɗi woni partiji ɗi endan jawna ko watta min mbawa wattude heyɓe ɓeydu kuno fadde ñalade cuɓakiji ɗi endan warde
non nar fila ko dar cuɓaki ni e dow lawol muɗum noga e goho lewru février min mbi on woni ko hoorejo leydi men Niger ho ete studio kala ngu non ɗon no hokka lawol gam batte himɓe fama noy wonno sigilaji mabɓe gontiri hande nde enna enen kaldoɗo enen mbiyete docteur Amadou Allah Wuri Diallo goto e wamɓe he no walla hono fawari joni du kondanni parti PNDS tara yette foto inde muɗum woni Mouhamed Bazoum hono filla laamu ngu enda nani ko a haali ɗum woni sigilaji koɓe gaɗi dow inde tewtol laamu ngol
il faut d'abord rappeler que notre candidat Bazoum
miɗen miccintina ko Bazoum Mohamed no janguino won omo woodi ɗo andal sanne har ko darata laabi jande ɗo nder leydi men omo woodi anniya waddude bayla dow laabi jande nder anniya makko o du ni no limte sigila ko watta jande jangoɓe lokkol normal wurto gara janguina jande mumen ɗiggiɗa ɓe ñeña du nder gollal mabɓe jangoɓe ɓeydu no timminiri jande mumen kokke lamba gollal gomnati filla du jango sukaɓe rewɓe lokkol tawa sanne nder ɓerde makko ɗum du saabi o siri sigila waɗande ɓe kamɓe sukaɓe rewɓe ɓe endan toɓe jooɗo ɓe ñaama ɓe baala ɓe timmina jande mabɓe sigilaji makko ɗi fuudu dimma ceede ko golla ɗe omo andani ɗum milliardeuji ujunaji hemre e tati e ko dekki kannon wattoyte golle ɗe endan gaɗe dow ceede du fa handen gollirteɗe hitane fuu laso yaade laso e ɗiɗi dow hemre fuu kan heɓante jande leydi
o wona docteur Amadou Allah Wuri Diallo nden ene kay wallitoɓe Mohamed Bazoundou fila ko tewtol laamu o haali do fila sigila jande ko sigili kañum on ene do sigila jande nden ni fa war jondu konda Mohamed Ousmane mo RDR change kañum du konda wonko won ko aadi wadande jande nden endan nani ko fa war jom biyetedo docteur Sani Abdou goto e wallobe mo e do fi tewtongol enda
le programme du candidat
der sigila Mohamed Ousmane har ko darata jande do der leedi meden ni no wodi filla nyibol kala suuji illa der jangirde pamare fa warde der jangirde mawde den kala suuji du lobbi to ekkintinoje gadete kan en nyiboyte Mohamed Ousmane wadi sigila du ko watta janginobe nyenyube kebo der jangirde leedi ton der rumtoje du to lokkol wodi fu Mohamed Ousmane wadi anniya nyibude mangajaji to nyamdu sukabe jangobe be enden waddete resi e jongani e jodo e janga be nafu minen miliaruji ujunaji sappo e joyi kanni min kebani jande lokkol cede du gollirtede hitane fu dermu do hemre fu minen laso mi itani jande
nani fawar joni hono yewtredi enda fu bandi min tarnan fu de ahmed kany won ko hoji dum nani le nyala de enda yama hon do nyeme sollare gonna war hendu no wada fawar jondu konda ni himbe ndari hono dabbunde wonno wartirdo sembe sembe ni enda dun sabi ni min bi min jahmin jama himbe hawjibe metew dum etobe ndiyele e kenuli fa batte be kalna himbe no dum wardi be bi dum fudum wala joni haratelde tok enda sobirre kany e fawar jondu konda ni har leedi chat dum wonno ko mumuni kawje Boubacar Latir kany o enda gollow non do fi meteo enda halani bande min Fanta Chamsou
la premier pose
wakati o no woni no wadira do enda der hubere nyame illa fuddan jeddire de enda solar e cuddi kan wodi solar e cuddi didu ton der tenere umowi wari do enda dundu haydinaaki gandabune dermun tawaden jamma feewa de wetidu hendu e solare wada kengani ton chad solare gon ummo wake solare de duno andana denne fa jeddire de enden timma fu solare wada gadem de dejja sakito de fuddita badu ni der lewru mars no wado solare de enda irimu wada kadi
nani hawrinde hono laamibe wombe G5 Sahel kamono du konna le lati du konna jogondirgam batdur dugo biddam bonda kany e faawr jon kamantobe jihadi be ngadi hawrinde mabbe tonda jamena leedi chad nen nek Emmanuel Macron horejo leedi France kandu kondan wallitiribe e le yewtere be ngaddi enda o hollidu dum on ko France sigili e do fi on enda gam batte dur dudde biddam bonda kany e faware jondu konda hono wombe na wada fellu fellu le Sahara o enda dum waddini ko faande minen du konda min landake hono ko watko te himbe famtino fa woda dum dum way hokkoyte biyeter Ibrahim Yaya jo andal sane do fila ko darto denago e jonde jam nan ko filani bandi Mukhtar Hamad
il faut distinguer deux aspects de l'allocution
der ko Macron hali wodi kulle didi e o hali kan woni arande fu sigila durwi didde biddam bonda ko e golle hirnyere dal cekantarare Sahel sigila joddinaado ton andam fu lewru janvier hitane duubi ujuna didi e lasu ga helude sembe bombe tawabe dal cekantarare Sahel de ende sigila odu ni de en dari nafi hana ko du o woppe ko hani woni o sembin dini dum du sabe ko sogeji leedi chad ujunere e keme dido garawta ballira do keri chaka leede tati be enda idabel mu woni der ko o hali kan woni no hanino saru suuji gomnati joddine der nokkuje to rafika yoro hakkilu fu kingo bo endan tawa der leedi der sigila ko odu barkan orgal sogeji leedi france der balla mun walliri ko watta sogeji leede sahel de enden cembida der hitalu dubi ujuna didi e laso burde den amma der majunni de neddo wi'i jalorgal hebe ke fu to yawni hala
parler de succès
non ni golleji nyibo nyibol ton enda andere leydi tagazar departement belleyar ko wattanoga e jeegon kanyum won ko fadda dum du konda ni gam batte hore be bi himbe be gonana nyibe nokkude hana nyibude dum fawar jondu konda biyetedo abdou dawda gollo mairie to enda ni mo tagazar o halani bandi mitedo hasan mumuni
Nanga lewru novembre warde hanne nyibtiji laso e jeego golle mum men darne ko sabi men darni idu ka won nokkuje ittanaade loktorore jangirde eto chukaabe pije ka en eta wobbe no tefa nyibude der majje jodo hegaaki du nokkuje kawtaade de nyibe himbe jodo dermu de neddo no yidi nyiba no haani ne o wara meri cama hokke lawul de neddo wari du ko hokke lawul sai winna erul hala ko anni wadude der no kure de den dun dara de nokkure den wala sadorna gadamu neddo halane ko yobo hokke lawol nyibo
nonnar fila nyibdi ni to enda universite dan dikko dan kolodo mo maradi kandu kona wanama hono fawarjo fudda nyibdi ko hani wade tawe rewbe tan jotto don enda non du konna hono ko lati ko mojji sanne ko himbeje be enda ji yerno fa hande mbeteddo Samsou Abdourahmani secrétaire général mo faware jondu konna ni committee kawjido jangobe l'école to en université d'Antiko o halani bandemi Mohamed Mamma
il est total
dum famtinaki wi e jangobe worbe e rewbe be enda fu der ciudi goti gonni no bal no ummu dum du sabi ko fedde indirani agence des musulmans d'Afrique wadi sigila wallirde mi nyibana min ciudi to himbe balata de ni ciudi didu nyibol en timminama sey dum senda dum hokka rewbe be enda fere mu jangirde amin dedu illa fuddam suudu wor wodi to himbe bala no kuje de to fu no don no lubeno denne nyibol ciudi di endan ni walliran sa dorna himbe butira no wodi du fa handen no kure to min kira to min nyibante min gada fiyoji amin fina tawa miden gatta tammude du ko do yaade jeddire golle den timminte jangobe be enda nafu
des étudiants
Jati studio kalangu woni ko kettini don jage dan endam fa wodam yaade yeso seda kalay studio kalangu wadda mandeji kessi kasen ko holloto dum fa wodam
studio kalangu
gollal dubi joy studio kalangu do tokkitaade yaadu leydi Niger non nar fila ko darto hono kokkol talki talki ciburdi endan ni do endan galdi nyame wakati jedde tanonde enda yeddugo gol enda ni wobbe fu ji kartiji mu e wanano hanurno sabu neddo goto latido kanyum kay o wi photo makko waray den seesi non woni ko tawa e nokku to photo makko do enda o weta kenani faande Hamadou Younoussa o wi fa hande du on carte ngal du konde den andi himbe hewbe jiinde rejoji gam batte paamen dum fa woda o yarde ke yewdude e bandimin nani yewtande o wadi den ne kay du o wodna bitigi makko to enan kata ko fanta chamsu yeta wo mo enda
do nyame wakati jeddol kartiji wote wadi karti wotegom mu haydini himbe tawanobe to jeddol gol wona no wadi ko haydini himbe dundu woni jodorgal kan tawa nukure natal jeydo karti o enda karti wote odu wattama do Facebook e WhatsAppuji kewdi Hamadou Younoussa jeydo karti wote odu wadi himbe hewbe nawtortobe internet noddube mo gan tabbintina de gonga fu no wodi jeydo lamba telephone tawado do carte wote o Hamadou Younoussa o lumo todo non ton der lumo kataku hubere nyame wakati min jewno derbitigi makko min jewti do he makko do filla o endan ni gan andinde himbe no dum wadiri nani ko o wi imin
do ayinte lokto kentina
no wado wakati mo be gadane kan foto on ko be adira foto dum kan woni wala no golla tawe du mi ummake himbe gi carte an on no holle du WhatsApp e Facebook noddi kan kalani kan amma wakamu mi ay carte on gam boyimo gada mun jahumi te foyde carte on der majjundu mi tefay hojitaade carte on kambe bi mi yaha to mi wadana carte on kambe kojito mo don soni mi yehi amma be garay min dum suitaaki
badu ni ko natal makko tawaka do carte wote o endan e cubakiji gadaadi 13 lewru desembre hitani dubu jira didi e lasso o wardi he carte wote makko o endan hauti daade carte identite makko o woti sadorna fudu no o hebay cubakiji depitaku he ardengal leydi lawol aranul o hebi sadorna sedda amma ni dum acci o watake nani ko o wi'i
mi hebi watade amma komi wari to nokkure tataɓere de tawaɗo no hawju nokku on o wi'i natal an wala dow kartu wote on mi wawa wotade nden mbi'umimo baa'i woteji arani ɗin kartu goto o mi wottori mi hollimo dow karte identité an
laso e go'o lewru février du endan Hamadou Younoussa o no wodi anne yaade wotowade cuɓakiji ardengal leydi lawol ɗiɗaɓal ɗum dugam wotade hakke noon e dewtere laamu leydi hokki i leydi Niger fu
e do dum won ko habaru me fulful tili hande assalamu alaikum balen to jamwali jati studio kalangu won ko kettini don jage dan endam fa wodam yaade yeso seda kalay studio kalangu wadda mandeji kessi kasen ko holloto dum fa wodam gollal dubi joy studio kalangu do tokkitaade yaadu leydi Niger